I'm going to go to the house. buroso bangu dedaru kubanga chendi koka tisichete gera nesento kuzikwata mukono njugumira kulira ndi mubanga tichari kunsi bade nkukuba kukuba mumanyi nti olimba naye ate kyokozese bonkubi akalipo zanange nesumuludde kiba kibeewo omukisanga guno ndibangusangawa mpozirandi rodi waffe bambi kyensaba bintu tubikwate na mpola nga sikatinko ate era weegendereza omwami obutamanya nze nange naakola bwentyo nze naakuzibira o nyaba abasajja baluno omumanyi okwagala olaba ompa n'amayumba omwami anveeko mpozi ekyapa kyago kyenninze ngweri ndyoke mukuvugire mulwettako ntye
sinnagamba ku kyapa omukazi obadde ki kugambye ennyumba kuzirabirira ate ne kyamusajjawo okulwange sekitya oyo ne bw'aba nkutte mmeka oyo zasaba kolanga omuntu omukulu bannombye ekito yogerawo n'ofunira ebiseera ebimala ku olwo bye nnaba nkola mbe nga mbireka anti konoweeka tokalinda kkuba kati nze ne muluddeko mala ebyo by'oliko njoke nkomewo tulabe ekibaawo naawe ebintu by'okola biisembwangu tutere twemalemale eggogoro luggwe
abasajja muyina kkola emisana n'ekiro mukyalo obutamujjuza kuwankawanka obwavu n'obuyinika ebitakwa mu nju lwaki tebamusigule ng'afunya asigula ng'ono landiroodi waffe kuba mwayise bw'ajja nsumattula embwampa obuyambi nange muyise ebbali okumubuzaabuza kye sijja nakkola ku mwagala ate nava nze ewaffe nzize kufumba n'omusajja n'essumuluza abe ng'ali omu so si kufuuka mu bisajja ng'alegako ng'ono landiroodi waffe bandi byaliko yayina kiraasi ye mbakyala baayina mpozi baatwala ng'ekikulu gy'ali naye nze gwanaayagala nga twenanjerega nze kambe n'omwavu nga tunakkaanya wabula kankimukole mumala akacya sente kanzitwalira omwami tuyiye yate tubadde n'abaavu tufunye entandikwa katonda yamba abanaku era ffe tumaze bukyaba byogera nga babalaata mbunno bwana bw'emmese bukuza obwembwa naffe kuza omugagga kwe tujja okutejjera alyoka kitegeere nti laafutebulwa omwava beera n'ebibye sikujogereza abagagga baayina empisa ey'obujoozi omwavu tamusuubira kuba ategeera buli kintu kyakola abeera anyuma ate mmwe abapangisa abakyali nzigo ebizibu nga bino mumaka bibaamu ewuwo tonna kifuna naye okirinda nze ŋŋenze n'ewange sikulwa nsanga
nange nno landiroodi abadde wana
mugambe nja kuyitirayo eka ewuwe
temuliiko we mwatuuse bwoba temuliiko we mwatuuse kati n'abalala osobola okukola buutu
kyala w'omupangisa ate kati ogendawa nga ndaba essaawa yakagweringa etuse simanyi ndudde luddeyo olinze ne weenyiwa
sinnakulinda era nze ŋŋenda
ebintu bye twayogeddeko ate kati obadde ki
mpaako tonnyonoonera amako mmanyira
obanga tobikkiriza kange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
gwenoosagira kwani akange nkaagala nnyabo
posi nje nkukubira enduulu onzanyisa
obanga tobikkiriza akange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
gwenoosagira kwani sente nzaagala nnyabo
posi nje nkukubira enduulu onzanyisa
obanga tobikkiriza akange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
gwenoosagira kwani sente nzaagala nnyabo
posi nje nkukubira
obanga tobikkiriza akange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
gwenoosagira kwani akange nkaagala nnyabo
pozinje nkukubira.